My name is DJ Dowdy. Welcome to Ambiance Congo. I usually play a cut from King Kestra Minea and the Victoria Lace and Dream Team, Dream Band, to start the program off. A little sub-end there for you, but I forgot that CD today, so we're going to go straight into the music. Thanks to my good friend Dr. Rhythm out in California. Got a nice 45 from the Grand Orchestra Malebo, J.O., Géant Orchestra Malebo, J.O. Malebo. We're going to hear the Editions Phoenix 1974 track Fiancé Layla. Stay tuned for more great music here on Ambiance Congo.
La yangana ye pi mobembo ezali liwate okutanga ya wana we ngoma kanisi. Lokolo ke mobembo mama e oye bakasi ma otiki mwana moto kutu nyoso ko bansample kolota e tongo etana mwe mobimba akosambela po ozonga e ebongi ozonga e sima ya mposo moko lokola tolaka na ki layo zali mwana moto e kawa yo menge mwana moto e laya tolingani ya solo nayebi mobembo e ezali liwa te kasi sala ozonga noki fiancela ya fiancela ya kamango fiancela ya ebongi ozonga esima ya mposo moko lokola tolaka na ki layo ozali mwana moto e ngawa yo menge mwana moto e laya tolingani ya solo nayebi mobembo e ezali liwa te kasi sala ozonga noki fiancela ya fiancela ya kamango fiancela ya
otikinga sena pasi e okei omeminga motema e natikali kisasa elili ya bamba e okei otikinga sema banzo Nabenga mandundu alongolanga mana miso Nabenga ngolu ehe alongolanga mena miso mokolo kozonga na lala sena mabele ehe. Sena basi wa bi wa bi sikia sos
Chacabiola,
Chacabiola,
Wetu Metu mudi biansu tatu Metu kwa shimamilale
Shimamilale
Chila benyechi Chikwele la munzolu Udi mwa kumina bidia Kwa magumbandi kadifu Chila benyechi Chikwele la munzolu Udi mwa kumina bidia Kwa magumbandi kadifu Chila benyechi Chikwele la momoto wa mbushi Udi mwa kudila kamino Hey, hey tato Kwetu mudi biyonsu tatu
Yonso.
Kwetu kwa shimamilale
Shimamilale
Kwetu mudi biyonsu tatu
Yonso.
Kwetu kwa shimamilale
Shimamilale
Chibela bele
Chibela bele
Chibela bela
Chibela bela
Nyinyi wao
Nyinyi wao
Mwela mwichi kota
Mwela mwichi kota
Kwetu kuti biyonsu tatu
Biyonso
Shimamilale
Shimamilale
Kwetu kuti biyonsu tatu
Biyonso
Kwetu kwa chipele Hey, 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 hey
Baseki ngai mingi, surtout na bambanda, na komi kosila toto likolo na yo. Baseki ngai mingi, surtout na bambanda, na komi kosila toto nani akondimanga. We'll be right back.
ezali kobeta ezali koyemba
Kambo moko se bambanda Kozuananga o mindondo Kobali nyonso na linga kae suka kase boye Mikolo miso kaka ni kambo moko se bambanda Kozuananga o mindondo Kobali nyonso na linga kae suka kase boye Boli mwesilite o bakadine konkata di batayo Yambala oyo niyo, o touche po feble nangay O memeninga motema o super nalingaka Na konkate ko partaje yo nambanda Boli mwenonite o bakadine konkata o kabongo Tangane longi nanga o koyeba o pasi nangay Simanga na motema o koyeba susi nangay Na konkate ko divize yo nambanda Kanazani nanga na chance de yabaninga o Kamarade nyo songa na ninga ka o mama Eko suka sa o mamba na nangai Mokini komplike nzambe o o Bakadine kokata o kabongo Tala nelongi nanga o koeba o pasi nangai Simanga na motema o koeba susi nangai Na kokate ko divize yo na mbanda Kana zani nanga na chance te ya baninga o Kamarade nyo songa na linga ka o mama Eko suka sako mamba na nangai Mokili komplike nzambe o o
Sengi réconciliation soki na bimi na ye mama na baluli bawe la kaninye mama
o kamwe
kamarade nyonso nga na lingaka na mokili eko suka sako mama na nangai mokili compliqué royo yo
na tikeli bina ye o o o
ibata yo
Yo go, mo mali kito kwe, mama na bolula yo yo, falanga kwe payo, mama na boela yo yo, makambo, mama, yo yo yo, makambo.
Naluka katine yeba na katero, mo pali atama kabwana kana soki akomi nanga mama, mama na basengi reconciliation soki na bimi na ye, mama na baluli, bawe la kaninye nga ye. Bampangyo, nyongo ya nani na futa kesi la katero Yambala odio bomemeni kai motema na la la wa pie tete.
La tike libino ye o o o o.
Bata yo.
La tike libino ni bata yo. O mo bani kito kwe, pamba na bolula yo yo. Falanga kwe pa yo, pamba na bowela yo yo. Makambo, mama. Yo la yo yo.
La tike libino ye o. Natike libino di batayo, ngana vela katero, natula katero yo yo kitoko nyamae, nazwa kamingye mama.
Rompe.
O kamwe, tamama tenyo songa na liga kana mokili. Eko suka sako mambanda nangai, mokili komplike ro yo yo.
Natike libino ye o.
Asina kena susi ye, na kokanga mote mayo yo, atamula mosusu, bolingo kozonga papa.
Grand maître Massi à la robolo.
Mote maye, ta la pinza li na pamela kama mananga ye. Na lela ye mokolo ako kufai maye, na leli mobali ye mama.
Na tike li bina ye o oh, o oh, o oh, o oh.
Nete o oh.
Na tike li yo oh, mo bali kito koi, bamba na bolula yo yo, falanga kwe payo, bamba na boela yo yo, makambo, mama, yo yo yo, makambo.
Iko mo ya koka mo akoye bana etumo, mo bali ata baye baka yete soki akomi nanga mama, bamba na ba peti zeke, soki na tuni ba lobio ba bota na ye, bawela kani nyenga ye. Oka mwe, kamara tenyo songa na linga kana mokili. Eko suka sako mambanda nangai, mokili komplike rotenten.
Natike libino ye o o o o. Natike libino di bata yo o o. Omo bali kito kwe, bambanda bolula yo yo. Falanga kwe payo, bambanda boela yo yo. Makambo, mama.
Oh,
You are listening to Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy, and support for WRIR comes from Urban Traders, offering imported and contemporary fashion for men and women, hats, bags, sterling silver, and costume jewelry for gifts, and just for you. On the web at urbantraders.net, Facebook Urban Traders RVA, Instagram Urban Traders, and in-store at 1387 West Broad Street, a block east of the WRIR studios right here on West Broad Street in Richmond, Virginia. Beautiful day outside. Hope you've been enjoying the music. That first half hour was some nice classics for you. The last track we heard was from Franco, the Tout Puissant OK Jazz, from the LP Zero Hour, or Zero Hour, at Chez Onde Trois at the Club 123, which was a club that was run by Franco. And that's on his Eddie Pop production label. And the song we heard was composed by Lutumba Simuro, and it's called Kabongo. Before that, we heard from the percussionist, one of the percussionists with Les Bantu de la Capitale, Les Bombardiers, Yam Poila du Pool, and his group, the group is called Canon and Fury, and the name of the album was Toi pour Moi, Moi pour Toi, and the song is, let's see if I can pronounce this, Muriel sur moi, qui peut te supporter. And before that, we heard from Pepe Calais and the Empire Bakuba from the LP Susi Ali Kinga. We heard the second version of the classic song Dadu. And we started off the set with Geo Malebo from a 45 RPM single called Fiance Leila. All right, coming up next, let's hear some new music. Let's hear something from Ben's Patrol, a song featuring the singer Elba Topa, who is a singer who sang with Bon OK, a group that has been trying to fill in for the shoes of Franco and Leo K. Jazz since the passing of Franco many years ago. They've done a pretty good job. I think I like Bon OK a lot. And this is from the Ben's Patrol's new 2-CD set, Bye Bye. We're going to hear the song called Prophecy.
Elba Topa, chante Ricky Madaka. Lisola to sola ki na Ricky Madaka na kobi misalelo. Namona ki mwana mo bali, motema mo pasuki ngai. Passa el fonce va voila, zoto pete lo colambi si, yamai. Gaina monakie, lo colanda lo cotidiama, na monakie, a coqui coticangaite, riki madagarangai.
Major bisalidi, solo solo, lo de moyeye.
Pota kutala na ye na salaki ba ceremony. Pota kutana na kota kilo sambo. Na saliba karem, na saliba neven. Ba veye de priere mama o kolobate. Engayo, bolingwe bominga ye. Elba nangai, lele lela nga ye.
Pasteur apesa yano soki alobi angai te o na kondi mate pona ngai zambe asia la kisingai mobalo yangai
bichumbo yo na pointe noire
confusion ekoti mangomba ekoti na ba famille ekoti na ba société nani akoloba e moto na moto ako profetize na ndenge na ye. Ale kutoma, David Matose, Oyame langai, ngai na kolila mobali, Ricky Madakaranga.
Prix Nobel Madoka,
Baparo babota kibiso,
Lelo bolingwe nuna,
na yebite soki nani ya yebisa kibango, Poba umela na bolingo na bango, Maska Selda. Tirolembulu ngaralele
Junior Madaka Pacha Madaka Léo Foy Madaka Leila Mama Madaka Sakri Clément Stone le grand sapeur
Yamba na Ricky Pali Mobimba Bayebi
Bayebi Yango
Alphonse Mavela
chibambe na jobu
papa pasteur na moni banela confesse riki mana kaza li chanson on aime yo mama sona mari ki awa passe mingi na sali kombine okoma no
Maître le matin, double one.
Chérie Bana, Kanisa Kabaza Kaka, Mona Babanza, Esika Bato Balingana, Monte Mana Mongo, Nabila Kaya Mokili Balingi Babedi Sayangana Yo, Riki Madakae, Dieu donne à Mumbae,
Papa Pasteur Namoni, Banela, Confessé,
Banela, les
sous-sous,
Banela, les sous-sous, Fifi Kamba, Koska Yungu Namseram,
Tokolanda Kaka, Tatanzame, Tokolanda Kaka, Ya Yeswe, Tokolanda Nabiso, Tatasimo Kimbangu, Mangone Basala, Bakolo Prophecy. Riki manaka fando kanisa musika toti
papa pasteur na moni
banela
confesse riki manaka sali chanson
on était mama
wako mama riki
e riki ya
awa pasi mingi na sali kombinyo kwa
mamilio kwa
maneza nge mokengele
moko la libo soto kuta la kinga inayo Otike la kinga ililo bana se amongongo Olinga kanga ikoleka Ay, olinga kanga ikoleka
Loko sona ikembe GPS
René Sabwe
Alpha Sanda
Lengo Star
Titi le voilà en fumant koutou
Maï, Maïngi 33 Chiteng
Bebali Bordo, Congo number one. Lorette Mampuya, Monette Bosso, Ignace Chibamu, Ndense.
Charlie Moussosoki Puissana Chartres. Ise Mate, Tubingoy.
Joana Kudima.
Wapisina Kusu.
Misère, miserare.
Chirbo na wili mamona na Suisse
Kasala kananga zele na tele makana libanga ya pepo ya maya maya Nazela kananga okolo ba parisien bakoya bako debarke na balira sama okolo moko na yo kaka sango ya bana Mando na Paris, babe na Swiss, bakati na motema. Bangoko, babe na kati ya mikili. Bafoto ya pamba, batindelinga. Pepe singa lipoma. Kolanda te, mide papito na Zuri. Bozali kosala, batume fret na boka.
Meteo
Pastor. Omone linga y edino matondo te. Mawa.
Kolanda.
Qui sait, princesse Zedi, Henri français.
lele lele Ozimi mwinda ya bolingo Zonga Mariana lele lele Monde tobokie malinge katani fete sili Nazongi nanda kona posa Kona tepa mbuna ndobo Pena bwaki na mayo Bambisi babona bango kolia Nako milanga lilita Oye zangi elemo Bako mileko nyata nyata nga Na zangi bolingo Nanyango abiki sama Na zangi bolingo Ozalimoto akolongo langa mpasi Mariana mama
Théodore Nguema Obiang Le patron des patrons et les barons des barons. Longue histoire.
Monde tobokie, malinge katani, fete sili. Nazongi nanda kona posa. Ona te bambu nandobo, pena bwaki na mayo. Mamisi babona bambu kolia. Nako milanga lilita, oe zangi ele.
Oh, no.
Listening to Ambiance Congo on WRIR LP 97.3 FM Richmond.
30 seconds? What? I only got 30 seconds? Okay. This is DJ Greybeard here at WRIR LP 97.3 FM Richmond Independent Radio. I'm the host of The Other Black Music. Every other Sunday, 3 to 5 p.m., I bring you music ignored by other Richmond radio stations. Zydeco, funk, rock, jazz, blues, all kinds of wonderful black music you don't get to hear anywhere else but here on WRIR LP 97.3 FM.
Yeah, and Greybeard will be joining me in an hour, 5 o'clock, for 2 hours of African, Latin, and Caribbean sounds on the motherland influence. All right, that last track, let me tell you what we've been listening to here on Ambiance Congo. That last track was Mauso, a song I think was originally written by Tabu Ley. That was King Kester Emenea and Victoria Layson Dream Team Dream Band from the CD Longue Histoire, Volume 1. And I'm looking at this right now, and I got a little tear in my eye here because it says on the back, it says La Légende Vivante. And, of course, he's passed away not too long ago, King Kester Emenea, the great singer. And before that, we heard Ba Plays from Odogo Jean-Franco Fer, the Orchestra Viva la Musica from the CD Statue de Liberté. And before that, we heard Elba Top Ah singing Prophecy from Benz Patrol's new CD, Bye Bye, here on Ambiance Congo. And WRIR is supported by Bandito's Burrito Lounge, 2905 Patterson Avenue, featuring live local music every Sunday night. Bandito's on Patterson at Colonial, just off the boulevard in the Museum District, on Facebook and the web at banditosburritolounge.com. You'll find plenty of programs, events, and activities at Virginia State Parks. Virginia's 34 parks have thousands of campsites, hundreds of cabins, and more than 500 miles of trails and convenient access to Virginia's major waterways. They offer beaches, picnic shelters, family lodges, meeting facilities, festivals, concerts, nature programs, cultural happenings, the list goes on and on. From Cumberland Gap to the Atlantic Ocean, there's something for everyone at Virginia State Parks. To see a complete listing of Virginia State Parks and learn what each has to offer, visit www.dcr.virginia.gov/state-little-liney-thing-at-the-bottom-parks.